ndani lina kufa Eni kuite mpaka kufa My own Yo teme Mo bebe Jina gani la peke Nikuite wewe peke yeah. Nichajifanya ukiburi Kugombana na we Ila kipimo changu cha uzuri Mtu afanane na we Umarufu pesa changamoto Ukiwa na vyongali umtoto Kukuowa we ni kama ndoto Nice kama nimeshinda loto na nilicho gundua
Kapo yetu ya mama, ya mama
Hatari wakinyeshe mvua
Miawe samba mama
Standing beside you You're my beautiful onyinye yeah. Ifo mame I'm feeling you every day Chia yeah. mame Now you make me to fall in love Obimo Anticipating your special touch Obimo If I could define the way I feel Kuja kwako we Kwa na ife di mwaga na hadi Finally on the way Ichorira pundua
Kapo yetu ya mama Ya mama
Hatari wake nyeshe mvua
Minawe sa mama Sa mama Kapo yetu ya mama Ya mama
Tome dua
Minawe sa mama Sa mama
Ahudhu bilai mina shetwani rajim Kesha club wa subuhi tupo gym Na mpenda tena na mweshimu Mkata shongo kipenda mwetendimu
Bombo clot Mamacita Te quiero tocar a mi amore